That blong blong wa rona na afu na mbolo mboda na form 4 jua. Bible si kangu noge mbo wa yuone. Ya mironya wana chokwa nyo jaka, oji chuku, iji, iji de naira. Oga nara gona na mombo si awa. Odegu. Uwa to si uto.
Iwa chineke.
Uwa di zigima.
Uwa di zigima.
Yonya kwerewe.
Uwewe zirisi.
Uwewe zirisi.
Okia na kanuwa.
Uwa di zigima.
Boda mbonya bona na agba we toge si we bai na ochichi we do rego boda e laba be onye bajuo ya so gbe gbaje na Nigeria amaka
yonya kwere kwe
we wezi
asim di watine ke
wadi zima
yonya kwere kwe
we wezi
lewia na kanuwa
wadi zima
wale mpa kwandi kwere kwe
we wezi
Onyiche no mmadu ka obu imu mma na aga mebu adi mma na ju kamgbe mu chi ka mecha na love kamgbe nchoputara nye na aga n'uwa uzo jo di chi che ndi mmadu si achu ego na akuno banko uwa mati ibem onye oso kwa ya bu oso gi na agba ogu ugbo ala agba plane oka eme nka ngari chere oge chineke we je soro witimi igwe na acha acha imu ona agbucha aga ogbucha anyi n'ututu ya agbucha anyi na mgbede mere onye na-egwu olulu na-eche na ndị ọzọ ga-aba n'ime ya ọ ihe nke ọma gị ihe na-aga n'ụwa dị ma egwu na ihe na-aga n'ụwa n'obodo anyị bụ Naịjirịa na ndị ọchịchị Ye just on your man at Naka Kakusin Ojo, Orinama, Ajo Chinaganoa, Bonio Metro Tata, my Metro Echi, Naman and Bonio Jo, Yojo, Echin and Irigate, the Webber and Yojo, Yoma. Makonya so playing out of Wesley. We are to get where I see, or Chibonia Bona. Echi went to Nilusin, which one could see, or Taramonia Way. Ye got you for Mego get you up by Meritinaka, Yasabeco Merit, who won a Meritama and Chifomego, Gene, where a world of period. No wonder. On the Yanaganoa, I'm up with no Yanagano Kurano. Each on him and I want to beg him. Man, I'm here to go. In my own men, they will not walk over a lemon to a swim away good. Only any other dad, my young and honor now. Once he begging one mother, where we're all wearing, poor mother, where we're all wearing. A queen will not run and get mother gun on to where I am now, one way. Okay, I don't care what this is there, what is it? And on the road where now, when I am not getting here. In Yanaganoa, what do you mean? What do you mean? I'm missing work. When I'm waiting, I am one
man.
Boy, one of your room, a room now, Obrunda picha de go for giraffe. We said yeah. Kidi je memodia. Mbola na manya ni ru we chop tonyembo. Mi we jua wono. Ekweti tem ma bagiji. Obodo we dene. Ndi we shedi na ba anu ya ina ku we gbayo kirikiri na tera ya onu no ku. Ndi na ku nke na na ko binjuru. Ndi na ku nke na utem. Ndi na sin chi karapia. No nyo japara nyo dara emma ma ina bu ari kaseti we si okay. Ndini na kuri ya mwecha na shedi wenye anere weba na shedi hano kuro mfune buko nguwa ya anelem. Nasike kwenye chika na chikoro nguwa ya. Nse amba nona wole naka. Ewa kona haka nye disboy haka. Kamuna manyo na diri ya makora ane maka. Asi mba ni wole usabia bukro kwa nguwa ya. Mwana asi sirafia. Ya wole nke mbarabani. Ase buro nyo sodige buku.
Iye nine kere chuku kechala madu kwa were. So madu.
Utara simona ya mutara nguwa na api wono. Chọrọ ndọ ọgaranya ewe na ahụzi ndọ ọgaranya na ike nne ike ọgaranya kwụsịrị ibe ịgba mmanụ ihe arụ wee chupute n'ụwa ofu nwoke ji wee chugide nwunye ọnyị ya nwoke chukata ya nwaanyị sị ya na ya ama wọk ya sị ya na ọ ga wọk o ruo ofu mbọsọ ya nwoke jewara obodo oyibo ya were bakwuru nwaanyị nwaanyị sị ya kedu ihe ọwụ ya nsị ya na ọ da stori nwaanyị lekata anya wee sị oke mbaje n'ime rum abaruo n'ime rum nwaanyị sị o ruo ịtọpụ ọgọdọ ya nwee tọpụ ido ọgọrọ tọpụcha nwaanyị wee lekata ya anya wee jụọ ya ajụjụ si ya di anyị kedu ihe dị iche arụ gị na arụ ọga m ihe na-eju ụwa anya mmadụ atọpụ gị ọgọdọ gbara ọtọ ọ dị egwu
gị onye kwere ekwe uwe kwesịrị isi